nadhani unachapa buda kusota sidambe hati wani sosu kitaka una buy wongo sema walai chocha mbona una jam dome sota na unakata ati yani hunanga mali woshindo mehaya gari woshinda nini na nani dome sota na unakata
yo gari ni ya sugar mami keja liomba mwaniki Lukwa liomba tirani Aye. Na kwa best villain na jidai Aye. Bazu, bazu, bazu Hauna kakitu bazu wautu IG chocha maisha ya juu Caption lamu with my boo Eh, lifestyle na madeni Niku jotwa jotwa na benki Wacha kupostu kichocha Atuko lamu na vile umesota
Hati wani sosu kitako na bae Wongo sema walae Chocha mbona unajam Dome sota na unakata Ati yani unanga mali Woshindo mehaya gari Woshinda nini na nani Dome sota na unakata Cheki bro umesota na unakata Nati pia umeokoka unendanga chach Unade unachopa na unata bike Miadi sijui mbona moko mangwai Hama joni jaba zimeru Na usemo unaishiru Na unapatikana daily stage ya lunga Ay 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 Mbona ulichochana umebindai Bado kona deni adi ya mayai Ona mbaka tala inakudai Zidi kujigamba Hati weni sosu kitaka unabai Wongo sema walai Chocha mbona unajam Dome sota na unakata Ati yani unanga mali Woshindo mehaya gari Woshinda nini na nani Nifani unadhani unachapa buda kusota si dhambi achakata Nifani unadhani unachapa buda kusota si dhambi achakata Hama joni jaba zimeru Na use mone shiru Na unapatika na daily stage ya lunga Hati weni sosu kitako